Yeah.
Nico Pine Production.
What do I need? I don't want to go. King Lion is the sign of my son.
Free Bros Media.
I listen to Babulango. I don't want to go to the church. 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 I don't Bobo wepi mapima, bo wepi mangula basi kuzanjira. Atunila bakutengula, chena kuna boba kulekelela. Na ye, kwakuleka wano, mukwano kuyenze yale sula na guu. Kwakuleka wano, nogenda nabo kati bakutigomia. Wakuleka waneno, mukwano kuyenze yale sula na guu. Wakuleka wano, nogenda nabo kati bakubadala. Yegwe yali mu bwongo, yegwe luli yali mu bwongo. Yegwe yali mu bwongo, naye nga teweyisanga talina bwongo. Omutima gulumizibwa, ukuluma naye n'ogwange gulumizibwa. Wada maziga gakulukuta, gakulukuta na gange gakulukuta. Kuba yegwe yali mu bwongo. Yegwe luli yali mu bwongo. Yegwe yali mu bwongo. Naye nga tenzo mpisanga talina bwongo. Kwakuleka wano, mukwano kuyenze yali asula na guu. Kwakuleka wano, nogenda nabo kati bakutigomia. Kwakuleka waneno, mukwano kuyenze yali asula na guu. Kwakuleka wano, nogenda nabo kati bakubadala. Nayake guluma yaguze lalumizibwa. Mukwano gwake yegwe yaguzanyiza. Mutima gwange gwotyo noyuzayuza. Kabidi kakalungi bakatabula. Aya tolidda mugusanga. Nogoligenda watolidda mugusanga. Kuna yitanga sweet dali. Ne bakumpisangako mu bigali. Yegwe yali mu bwongo. Yegwe luli yali mu bwongo. Yegwe yali mu bwongo. Naye nga tenzo mpisanga talina bwongo. Kwakuleka wano, mukwano kuyenze yali asula na guu. Kwakuleka wano, nogenda nabo kati bakutigomia. Kwakuleka waneno, mukwano kuyenze yali asula na guu. Kwakuleka wano, nogenda nabo kati bakubadala. Yeah man, a long life entertainment. Weba.